Minister avunaanyizibwa ku nsonga z'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Honorable Ruth Nankabirwa awadde abantu ku byalo ebitalina masannyalaze mu constituency ya Nakaseke South Essuubi essaawa yonna nabo bagenda kubeera nga baakanga ebitundu ebirala. Ebikira kwa alipoota eno munaffe Sarah Nandawula yabirina akabitutuuseeko mu bujjuvu bwabyo.
Constituency ya Nakaseke South erimu ebyalo 1211 nga ku bina ebyalo 97 tebirina masannyalaze era ng'abantu abawangaalirayo baludde nga bawanjaga okulaba nga bafuna empeereza eno naye nga buteerere. Kyaddaaki minisita avunaanyizibwa ku masannyalaze n'obugagga obw'ensibo Honorable Ruth Nankabirwa Ssentamu alambudde ebyalo eby'enjawulo ebitali mu masannyalaze okwetooloola constituency eno era ng'abaayo bafunye essuubi nti essaawa yonna essaala zaabwe ziddibwamu. Minisita Nankabirwa asabye abantu ku byalo okuli Sakabusolo, Kisega, Kaloke n'ebirala okulonda abo bonna abalina bendera NRM nti kubanga be bokka basobola okubatuusaako obuweereza bwe beetaaga. Nankabirwa annyonnyodde abantu b'e Nakaseke nti gavumenti ya NRM wansi wa Pulezidenti Museveni efubye okukola amasannyalaze ng'eyita mu kuzimba amabibiri ag'amaanyi nga na bwe kityo abantu b'eno okufuna amasannyalaze tekigenda kuba kizibu.
Pulezidenti Museveni ajja ateeka ssente kukola amasannyalaze ebbiri eryakasembayo okubeera commission ettene nelya Kaluma megawati mukaaga twaligyeko engalo Kisimba megawati 1883 Kira Nalubaale kwolo yaliwo emyaka egyo 1954 tebaagikoleranga naye tosobola na kugenereetinga kilowati 3 twagidaabiriza egenereetinga kilowati 3 tulina okukola amasannyalaze tusobole okugatambuza tusobole okugagaba mikwano gyange sentyo wano mbalimbe
sobo nsereko chausi kauma basajja sibinga yemuna NRM special mbaka wa parliament owanakaseke sauti asabye abantu okumulonda ate bano ne president Yoweri Kaguta Museveni olwasobole okubaweereza obulungi.
Mbaka yamunondere president Museveni kubanga bye munsaba nze ngenda okubisa nze sibinga nze tukola amasannyalaze ngenda kwerite nina okukamira nankwata minisita amasannyalaze negati ne munsaba enguudo nze sisobola kugula loodini nti era nina genda wa pulezidenti nentukamira nankwata minisita wa wakisi kasitenezijja ebintu bingi nze bimukaaba mugamba abalwali
abantu abawangalira ku bimu ku byalo awatali masannyalaze boogedde okusoomoozebwa kwonna kwe bayitamu mu kiseera kino nga bali mu kibululu.
Awo olw'okuba tetulina masannyalaze kookoyo tusekula na kimu kyokka tetufunamu fine product ey'okusupplyinga nga supermarket ate bwe twalibadde tutuuka ku mutendero ogwo twalibadde tujjamu essente eziwera.